What's up? Now Simba no more Simba done good.
Everybody,
Johnny News.
Nigga platinum way, ay, a pushing time thing, keep in number. And don't you see the money shiny number? It's shiny number, goose a goose, ay, a cushy bear fresh to la gala. A chigu pegele potosa, a funny ninja, seba nigga. I keep it diamond to la gala, ay, seba nigga platinum way, a pushing time thing, keep in number. And don't you see the money shiny number? It's shiny number, goose a goose, ay, a keep it bear fresh to la gala. A chigu pegele potosa.
Tunaila na tutoi muni kwa utamu gani sinta upata hata kwa sabuni chi
ukijitia viela tunabichuna na lubakizi sumi mana umeataka si unajifanya kibosu ya ngumi
kama kana jipitisha toka shenyamba kateme kabisa saka na ushamba kana pita pita toka shenyamba kateme kabisa haka na ushamba kana hu kana hu kana hu
kana ushamba
kana hu kana hu kana hu
kana ushamba
kama kana jipitisha toka shenyamba kateme kabisa saka na ushamba kana pita pita toka shenyamba kateme kabisa haka na ushamba kana hu kana hu kana hu
kana ushamba
kana hu kana hu kana hu
kana ushamba
Johnny News.